Dunuya sigi ye dusu kasi ye. Ka daminɛ i ka denmisɛnninya la fo ka taa se mɔgɔkɔrɔbaya ma. Dunuya don ko don i bɛ dusu kasi ko ye, i ma deli ka min ɲɔgɔn ye.
You believe.
You did nothing wrong to lead us down this road.
Don't be.